Straight out of zpusher.com.
Yeah! Ha. I don't fear leaders. I speaks for the Zambians. Chris Black,
Rich Brown, and the beat.
Lesa tuwa fwe pazeti na izanda. Ma youth itakuli nchito sona wazanda. Gawalanda konisi kuno wafwa. Tabafuwa walanda pachiru wonisi waya. Bakufota muna tupa pata. Nelonga mwa pita femo nisi champua mwaya. Kuna umfa femu ni kumalesha. Fwe mami voteri hapa tuli mpulesha. Ndarama senu sama kampeni. Impawa mejitakuwa wa mwingi sama foreigners. Hinga za fiko pesenti ni singa. Nga de chino muine nisi mula tuchinga. Kwa pa eka eka China ratunte. Ndarama tuwa mkongo na kansi ni singa. Na umama ini hapa muli wa muisanga. Fwe vene wachalo tuka bomba kwenshi. Nipa Zambia, nipa Zambia, nipa Zambia uchusi na usandia. Mwananjele lako I speaks for the Zambians. Nipa Zambia, nipa Zambia uchusi na usandia. Mwananjele lako I speaks for the Zambians. Kuata vision ya kuchinja Zambia. Notifia makona pshoni inga chitaru chirufia. Awalanda pa Zambia vale kakwa. Kuba kankala dionse vale tukwa. Gani polisi pa Zambia tachinjama. Kuma kardasi wa mumona ngenama. Apa mijama lidazi kufula. Natusalu kafema Zambianzi. Kos na kumbi ukune fumu vale puma. Uchiteko wapula ijobu tamutupa. Muami na musafu musala kale. Inga valanda wakanongela muisa. Washa kuata mane ya kudipila ma colleges. Kuwa nesu polisa richinja. My speaks for the Zambians inoti panjinga. Pa Zambia na ikawa. Nipa Zambia uchusi na usandia. Mwananjele lako I speaks for the Zambians. Nipa Zambia uchusi na usandia. Mwananjele lako I speaks for the Zambians.
Nipa Zambia uchusi na usandia. Mwananjele lako I speaks for the Zambians. Nipa Zambia uchusi na usandia. Mwananjele lako I speaks for the Zambians.
If it's serious, it's for the people of Zambia to be free. We fought for freedom. Tulandila kwa bantu. Yeah! So boy, Chris Black. Yeah.
Pros exclusive. ZPushUp.com.